I need you every day here with me. Listen.
Imekuwa muda mrefu tangu siku lipondoka kwenye himaya yangu na kusema mechosha. Najua wajua haikuwa rahisi kukuwacha wende, lakini haikuwa jinsi ulinipenda basi na kuwa condition. Kwako ndipo nilipata kilo nasema affection. Kwa wengine we just kicking, no love and the time to na split, na kila sababu sometimes ya kukumiss. Wakati ungerudi nyuma sometimes ilo na wish. Uzuri wako haikuwa tu mwonekano, ulinitenda wema na kika likuwa mfano. Upendo wako, ucheshi wako, kila kitu na bisi pale ambapo nikitingwa na mamba kifani kwangu na lala, na kisha unanifariji kwa maneno ya busara. Mingine siri ghetto siwezi sema dharani, hawajui nilikupenda sababu ya kitu gani. Leo imebaki story tamu ya mapenzi na kumbukumbu zako na imani tazienza.
Romantic calls,
nahitaji kuwa nawe all night long.
Romantic calls,
nahitaji kuwa nawe all night long.
Ni mimi si zile romantic calls,
nahitaji kuwa nawe all night long.
Romantic calls,
nahitaji kuwa nawe all night long.
Ni mimi si zile romantic,
romantic, romantic. Ni mimi si zile romantic. Dunia ya leo ya wingi wa vishawishi, jicho linaona wengi ila still na kumisi. When I think about the things we did, girl, do you remember about the things we did? Ahadi zetu wala zikutimia, nambia kama ile story naweza kujibudia. Ulipo sasa nambia tu my dear, najua huku lipo unanimiss pia. Labda wachache wenye kujua kuenzi ahadi za magari wala siyo mapenzi. Awezi rudi angalau tukumbushie zile zile zama zetu zile za wewe na mie. Usiku wa jana nilikuota, kufika asubuhi ulishaondoka. All alone without you my lady, I wonder where you went, I miss you baby.
Mimi si zile romantic,
mimi si zile romantic,
romantic, romantic, baby,
baby. Mimi si zile romantic
calls,
nahitaji kuwa nawe all night long.
Romantic calls,
nahitaji kuwa nawe all night long.
Mimi si zile romantic calls,
nahitaji kuwa nawe all night long.
Romantic calls,
nahitaji kuwa nawe all night long.
Mimi si zile romantic,
romantic, romantic, romantic. Mimi si zile romantic,
romantic, romantic.
Mimi si zile romantic.
Black beats, black beats.
Ting, man, ting, man, ting.